handling back.
It's a big match for you.
King's game. An eye for an eye. Iwe kwa miguu kwa gari ni shoulder to shoulder. Naruka na ndege basket ya boda boda. Hi haters najua mewasha rekoda.
Habari zetu natengeneze ya mafoda.
www.tuwezekani.com.
Au piga customer care yetu free call.
Washa jua shusha mvua bring the storm.
Kwa hali yoyote lazima I'm going home.
Let me tell you nikotoka sijawahi kufake. Zamani maji ya kiroba kula one take. Squeeze mtu akitokea na chekea bank. Naingiza number TMs na toa change. Wakiuliza kusu mimi wambi niko gado. Wakiuliza how I'm doing wambi no struggle. Wakiuliza ya time wambi mambo bado.
Wana mdogo nge tuliza the keeper. Hey, tell me what you see.
I got no worry.
Ukiniangalia
wala sina pressure.
Tell me what you see when you look at me.
I got no worry.
Ukiniangalia
pressure sinaga pressure. Pressure, sinaga, pressure.
Ukinyangalia
pressure, sinaga, pressure.
And when you give me love, you get the love. You got my respect. Kinivunjia heshima takupa da. Nakatana ni take ya.
Nashusha mizinga wanapofanyia vikao. Sitakagi ujinga paka wanyoshe maelezo yao.
Wana lost ya udaku masikioni mwao. Supply wa mbea mtani kwa umeme wa mgao.
Wanafunja ungo funja funja nas na mayai.
Wana campaign kwenye kiti changu wa wakai. Nafoka na chokoza na kuwapia walai. Natoka nimechomoza nyota za wazingai.
Usicheze mnyama mwenye njaa kwenye field. Metembea siateleza kwa gandara ndisi. Nakubari unakatasi yari what you need. Agama people na mama watoto wa kufeed. AM to PM. Miwa niko busy. Nairobi to Kampara, you know what it is. Tupite Mombasa, Tanga, tukale what it is. No text, no drive, niko speed.
Tell me what you see.
I got no worry.
Ukiniangalia
wala sina pressure.
Tell me what you see when you look at me.
I got no worry.
Ukiniangalia
pressure, sinaga pressure. Pressure, sinaga pressure.
Ukinyangalia
pressure, sinaga pressure.
And when you give me love, you get the love.
You got my respect.
Kini bunjia heshima takupada.
Matata na nitiki. Pressure, sinaga pressure.